Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Oh God, we just thank you so much.
Vi takker deg, far.
There's so much to thank you just here in the room.
Det er så mye å takke for deg for bare her I rommet.
So many lives, so many testimonies.
Så mange liv, så mange vitnesbyrd.
So many stories of how you've been good.
Så mange historier av hvordan du har vært god.
Thank you, Lord, for the seasons.
Takk, Gud, for sesongene.
Thank you, Lord, for where you've taken us, and thank you, God, for where you're leading us.
Takk, Gud, for hvor du har tatt oss, og takk, Gud, for hvor du leder oss.
Thank you for the dreams that you've spoken into our hearts, God.
Takk for drømmene du har lagt I hjertene våre.
Thank you for the dreams that we're still running strong with. Thank you for the dreams that we've forgotten, but you haven't forgotten, Lord.
Takk for drømmene som vi fortsatt løper med. Og takk for drømmene som vi har glemt, men som du husker på, Gud.
And I thank you, Lord, that you are the God of the supernatural.
Jeg takker deg, Gud, for at du en Gud av det overnaturlige.
That you make the natural supernatural, and you make the supernatural really, really down to earth and natural.
At du gjør det naturlige, overnaturlige, og at du gjør det overnaturlige, veldig, veldig naturlig.
And we just thank you, Holy Spirit, that right now you are just filling the room with your presence.
Vi takker deg, Helligånd, for at akkurat nå så fyller du rommet med ditt nærvær.
Thank you, God, that you came to church tonight.
Takk, Gud, for at du kom til kirka I kveld.
Thank you, God, that you're not leaving us alone.
Takk, Gud, for at du ikke forlater oss alene.
That you're not giving us any privacy, you love us too much.
Du gir oss ikke noe privattid, du elsker oss for mye for det.
Holy Spirit, just fill us up one more time.
Helligånd, fyll oss opp en gang til.
Fill us up again.
Fill us up again.
And if you're hungry or thirsty right now for more of God, why don't you just lift your hands in the room?
Hvis du sulten på mer av Gud akkurat nå, så løft hånda di.
Holy Spirit is just filling people right now.
Den hellige ånd fyller mennesker nå.
We don't need to come and lay hands on you. Holy Spirit is filling you up.
Vi trenger ikke komme og legge hendene på dere, for den hellige ånd fyller.
Because he's a good God and it's that easy.
For han en god Gud, og det så lett.
If you're tired, he says, come, and I'll give you fresh energy in the name of Jesus.
Hvis du trøtt, så sier han at jeg skal komme og gi deg frisk energi.
If you're saying, I have no more hope, there's, I can't go another day.
Hvis du sier at jeg har ikke noe mer håp, jeg klarer ikke gå en dag til.
Jesus is saying, you know what, I have hope for you. I have faith for your situation.
Så sier Jesus at jeg har håp for deg. Jeg har tro for din situasjon.
If you've been going through depression and heaviness of heart.
Har du gått gjennom depresjon og tungt hjerte?
And maybe it's even been a family thing where it's been, well, my grandparents were depressed and my parents were depressed and I'm depressed and, oh, you know what, my children are probably going to be depressed as well.
Kanskje det en familiegreie hvor besteforeldrene dine har vært deprimerte, foreldrene dine har vært deprimerte, og du deprimert.
God is saying,
og så sannsynlig kommer barna dine til å være deprimerte også.
God is saying, no, that's a lie from hell. Don't believe it for one second.
Så sier Gud at det en løgn fra helvete. Ikke tro det et sekund.
Yes, and we speak joy, and we speak life, and we speak overflow over you and your family and your houses in the name of Jesus.
Vi taler glede, vi taler fred, og vi taler overflod over deg og din familie I Jesu navn.
We don't need a whole bunch of fireworks. We don't need cameras taking video of us. This is the living God, and he's good.
Vi trenger ikke noe fyrverkeri, vi trenger ikke noe kamera som filmer oss. Vi trenger Gud.
Who already is just feeling the Holy Spirit is just on them right now. You just lift your hand.
Let me
just
see.
The Holy Spirit is just doing a work right
now.
Yeah. You know, if you're thirsty, you get more. If you're not thirsty, he's going to leave you alone because you're okay anyway.
Hvis du tørst, så kommer du til å få mer. Hvis du ikke tørst, så kommer han til å la deg være fordi du ikke tror du trenger noe allikevel.
Yeah, I mean, if you're not hungry, why would he make you eat?
Hvis du ikke sulten, hvorfor skal han tvinge deg til å spise?
If you're not thirsty, why would he make you drink anyway?
Hvis du ikke tørst, hvorfor skal han tvinge deg til å drikke?
It's the poor of heart. It's the ones that say, God, I need you more.
Det de som fattige I hjertet, de som fattige I ånden, som sier, Gud, jeg trenger deg mer.
I can't do it on my own, God.
Jeg klarer det ikke alene, Gud.
Without you, I'm blind and lost and helpless and broken, and I'm just...
Uten deg, Gud, så jeg blind med lyst og ødelagt.
But with you I can do all things.
Med deg, Gud, så kan jeg gjøre alle ting.
And if you don't remember anything else from what that crazy Australian said to you tonight,
hvis ikke hører noe annet av det den gærne australieren sier til deg I kveld,
remember this.
Husk dette.
God is with you.
Gud med
deg. He hasn't left you.
Han har ikke forlatt deg.
He's not angry at you.
Han ikke sint på deg.
You didn't part ways back there when you messed up. He knew it was going to happen and he's still with you.
Du forlot han ikke bak der når du messa opp, men han fortsatt med deg.
And you don't need to understand what he's doing or where he's leading you.
Du trenger ikke forstå hva han gjør og hvor han leder deg.
He's good.
Han god.
That's all you need to understand. That's all you need to believe. He's good.
Det alt du trenger å forstå, det alt du trenger å tro. Han god.
When you think everything's going crazy and the storm is coming, he's good.
Når du tror at alt bare går helt I dass og at stormen kommer, han god.
Yeah. Amen.
Amen.
So I just speak a big more over your lives.
Så jeg taler et stort mer over deres liv.
There's more.
Det mer.
Maybe you're one of the blessed older generation, the golden oldies that have seen 10 revivals already.
Kanskje du en av de gamle generasjonene, de gyllene gamle som har sett flere vekkelser.
But bless your heart, there's more.
Men velsign hjertene deres, det mer.
You haven't seen everything yet.
Dere har ikke sett alt enda.
But if you believe you've seen it, then you have. There's no more for you.
Men hvis du tror du har sett det, da har du det, og da det ikke noe mer for deg.
But it's never God that says, okay, that's enough now.
Men det ikke Gud som sier at, okay, det nok nå.
It's never been God that stopped a revival, ever.
Det aldri vært Gud som har stoppet en vekkelse.
It was always God that started the flame, and it was always us that said, okay, that's enough now.
Det var alltid Gud som startet, satt fyr på flammen, men det alltid vi som har sagt, stopp, det nok nå.
I know that you're blessing me, but that's too much now.
Jeg vet at du velsigner meg, men det for mye.
Okay, okay.
Okay. Okay.
You're good, but be good over there.
Du god, men vær god over der.
Ah, isn't that insanity, people?
Ikke det sinnssykt?
There's more.
Det mer.
And the amazing thing, I'm young like you. This is my people. These are my people. Yes.
Det fantastiske at jeg, Andy, ung som disse.
You're even younger than me. Look at you. But it's the same fire that fell on the day of Pentecost over 2,000 years ago.
Det den samme ilden som falt på pinsedagen over 2,000 år siden.
It's not a different fire.
Det ikke en annerledes ild.
It's not a new fire.
Like en ny ild.
It's not a fire that I made in the backyard and I've come from Australia or Denmark to sell to the Norwegians.
Like en ild som jeg har laget I bakhagen min og kommer til Danmark eller Norge for å selge.
A new special Australian Pentecostal fire to keep you warm in the winter.
En ny australsk ild for å holde deg varm I vinteren.
It's God.
Det Gud.
It's Holy Spirit.
Den hellige ånd.
It's the same Holy Spirit that fell on that first church.
Den samme hellige ånd som falt på den første kirken.
It's the same Holy Spirit that came upon Jesus and drove him into the desert.
Den samme hellige ånd som kom på Jesus og drev han ut I ørkenen.
It's the same Holy Spirit that lit up the world with all these revivals everywhere else in every other town. What about here? What about us, God? Hello, we're hungry.
Det den samme hellige ånden som startet alle vekkelsene opp gjennom tidene.
You're doing so well. God, make him more drunk so he understands me, God.
Yeah.
English, Australian, it's like English, kind of. Yeah. No. Yeah. Yeah. Are you hungry?
Er du sulten?
I'm not even talking about Philadelphia, Drammen. Are you hungry? I'm talking about individuals.
Jeg snakker ikke engang om Philadelphia, Drammen. Du sulten? Jeg snakker om individer.
You can't make a choice for someone else whether they're going to be hungry or not. I wish I could. I would feed my children more.
Du kan ikke gjøre et valg for noen andre om at de skal være sultne.
But some.
Jeg skulle ønske jeg kunne, for da hadde gitt mer til barna mine.
But sometimes they just look at me say I'm not hungry.
Men noen ganger ser de på deg og sier jeg ikke sulten.
I don't like it.
Jeg liker det ikke.
It doesn't taste nice.
Det smaker ikke godt.
You haven't even tasted it yet.
Du har ikke engang smakt på det.
I remember.
Jeg husker.
You've never tasted this before. I've never made it for you before.
Du har aldri smakt på det før. Jeg har aldri laget det til deg før.
But they decided in their little heads, bless their hearts.
Men de bestemte seg for I sine små hoder, velsign hjertene deres.
That they don't want to taste it.
At de ikke vil smake på det.
And God is going to do something in this place, in these people, that maybe you haven't seen before.
Og Gud skal gjøre noe her I dette stedet og I disse menneskene, som du ikke har sett før.
Would you be okay with that?
Det greit for deg?
Because it's not a selvfølgelig.
What was that?
Is that a Norwegian word as well? It's not an of course. Selvfølgelig.
Det ikke noe selvfølgelighet.
Selvfølgelighet. Yeah. I was speaking in tongues. And he translated. It's biblical. Because many don't want another move of God.
Mange vil ikke ha en ny vekkelse av Gud.
But I do.
Men jeg vil.
I was born for it.
Jeg var født for det.
I need it.
Jeg trenger det.
I need more Jesus.
Jeg trenger mer av Jesus.
I've seen too much.
Jeg har sett for mye.
I can't go back.
Jeg kan ikke gå tilbake.
I've seen Jesus in the eyes.
Jeg har sett Jesus I øya.
And you can't change the subject for me. I know what I've seen.
Du kan ikke endre tema for meg, for jeg vet hva jeg har sett.
I've seen love in the face.
Jeg har sett kjærligheten I ansiktet.
It's made me bold as a lion.
Det har gjort meg modig som en løve.
You can tease my hairstyle. You can kick me. You can spit on me. It's got nothing. I've seen Jesus.
Du kan mobbe hårfrisyra mi. Du kan sparke meg. Du kan le av meg. Men jeg har sett Jesus.
There's a fire inside of me that you didn't give me.
Det en brand inni meg som ikke du ga til meg.
And you can say, ah, that crazy Australian, he was here one week, he said some funny things and he left the next week.
Du kan si, den gærne Australian var her en uke, han sa noen morsomme ting og så dro han igjen.
But I'm not trying to entertain you, Drammen.
Men jeg prøver ikke å underholde dere her I Drammen.
I'm not trying to give you some nice new thoughts to think.
Jeg prøver ikke å gi dere noen nye fine tanker dere kan tenke på.
There's a fire.
Det en ild.
There's more.
Det mer.
Oh, I can feel like you're starting to believe it. Starting to believe it a little bit. Okay. I'm going to preach.
Nå skal jeg preke.
We were just praying. Now the time starts.
Det var bare bønnen.
My wife told me.
Kona mi sa til meg.
No longer than 30 minutes, Andy.
Ikke noe lenger enn 30 minutter, Andy.
So I'm going to do it in 25.
Så jeg skal gjøre det I 25.
From now.
Fra nå.
It says in 1 John 4:17.
Det står I 1. Johannes 4:17.
As he is, so are we in this world.
Som han sånn vi I denne verden.
For in this love, for this is how love is made perfect. That we may have boldness in the day of judgment. Watch this. That as he is, so also are we in this world.
I dette kjærligheten blitt fullkommen. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han så vi I denne verden.
Nå?
Nå?
Nå? As he is, so we shall be one day when he comes back.
Som han sånn skal vi være en eller annen dag når han kommer tilbake.
Nei.
Nei.
As he is, so will you be when you go to heaven.
Som han sånn vil du være når du kommer til himmelen.
No.
Nei.
As he is, Mary! Maria, yes!
Maria.
Sorry, love you guys, but love So, okay, here we go. Stop disturbing me, man.
Slutt å forstyrre meg.
As he is, so are we in this world.
Som han er, sånn er vi I denne verden.
Is Jesus on a cross?
Jesus på korset?
No. Okay, Jesus is walking around Israel teaching some really good stuff right now.
Jesus går rundt I Israel og lærer noen skikkelig bra ting akkurat nå.
No.
Nei.
Jesus is dead, right?
Jesus død, ikke sant?
He's in the ground.
Han under bakken.
No.
Nei.
Okay, Jesus is showing that he's not dead. Hey, look.
Jesus viser at han ikke død.
No.
Nei.
Jesus is ascended to the right hand of the Father, holy, glorified, righteous.
Jesus tatt opp I himmelen til høyre, til Guds høyre hånd, hellig, rettferdiggjort og herlig.
As he is, so are we in this world.
Som han så vi I denne verden.
No, because we're dirty sinners, aren't we?
Nei, for vi skitne, stygge syndere.
Is Jesus a stinky sinner?
Jesus en stinkende synder?
No.
Nei.
So actually, Bible talk, you are not either.
So, det Bibelen forteller at vi faktisk ikke syndere vi heller.
If you believe in Jesus,
hvis du tror på Jesus,
then you're born again.
Da du født på ny.
Which means the old is gone.
Som betyr at det gamle borte.
The new will come.
Det nye kommer til å komme.
No.
Nei.
I'm just seeing how well this church knows their Bible, Maria. The new has come.
Det nye har kommet.
You are a new creation.
Du en ny skapning.
A new skapning? Yada.
Yada.
Now.
No.
That's by faith, right?
Det ved tro, ikke sant?
Read your Bibles.
Les I Bibelen din.
Du mangler ikke noe.
Du mangler ikke noe.
I think that was a perfect. Du mangler ikke noe. Du mangler ikke noe. Is that how you say it? You say it so I can say it right.
Du mangler ingenting.
Oh yeah, that's better. Du mangler ingenting. Now I understand me. Du mangler ingenting. I think the secret to being happy is to understand that you already have everything.
Jeg tror hemmeligheten til å være lykkelig det at du forstår at du faktisk har alle ting.
But I don't feel holy.
Men jeg føler meg ikke hellig.
Yeah, but Jesus is holy.
Men Jesus hellig.
And the reason that you may not be acting as holy as Jesus is because you don't know who you are.
Og grunnen til at du kanskje ikke så hellig som Jesus fordi du ikke vet hvem du faktisk
You see, behavior always comes out of identity, doesn't it?
Oppførselen din kommer alltid ut av identiteten.
Whatever you believe that you are, that's the way more and more you're going to act.
Sånn som du tror at du sånn kommer du også mer og mer til å oppføre deg.
So if you feel like you're the rejected black sheep of the family, you're going to less and less want to go to Christmas with your family, isn't that right?
Så hvis du føler at du det svarte lammet I familien, så kommer du mer og mer etter hvert til å ikke ville feire jul med familien.
If you're told all the time, you're a very naughty boy.
Hvis du sier at du en skitten unge.
Don't be surprised when he starts to act more and more naughty.
Ikke bli overrasket hvis han plutselig oppfører seg mer og mer rampete.
There's a fight for our minds, people.
Det en kamp om tankene våre.
What are we going to believe?
Hva skal vi tro?
Are we going to believe what the world tells us about ourselves?
Skal vi tro hva verden forteller oss om oss selv?
Or are we going to believe what the Bible tells us about, that when Jesus died on the cross?
Eller skal vi tro det Bibelen sier om at når Jesus døde på korset?
He said it was finished.
Så sa han at det var fullbrakt.
Slutt.
Slutt.
Done.
Ferdig.
No. He started it, he'll come back and finish it later, right?
Han startet det, så han kommer jo til å komme tilbake og fullføre det senere.
No.
Nei.
That cross was completely finished. The finished work. You can't add or take away from your salvation.
På korset var det helt og totalt fullbrakt. Du kan ikke legge noe til, og du kan ikke ta noe fra.
You can't work for it.
Du kan ikke jobbe for det.
You can't shine it up.
Du kan ikke shine it up.
Shine it up.
Du kan ikke polere det.
You can't get like a black belt in salvation, you know?
Du kan ikke få et svart belte I frelse.
No!
Nei.
As he is, so are you in this world, punktum finale.
Sånn som han sånn du I denne verden, punktum finale.
Amen? Is this good? Is this helpful? I'm going to bring a word that I believe is going to help you. As long as it's just theology.
Jeg skal komme med et ord som jeg håper vil hjelpe deg.
And it's not practical.
Så lenge det bare teologi og ikke praktisk.
What are we going to do with it?
Hva skal vi gjøre med det?
We need it to change our Monday mornings, right?
Vi må forandre mandagsmorgen.
When we're not feeling like Jesus on earth.
Når vi ikke føler oss som Jesus på jorda.
And we're not looking like Jesus on earth.
Vi ser ikke ut som Jesus på jorda.
And some of us aren't smelling like Jesus on earth.
Og noen av oss lukter ikke som Jesus på jorda.
That's when we need the truth.
Det da vi trenger sannheten.
Not about all this talk. I don't need the talk. I need the power to get me through Monday morning.
Ikke bare snakkinga, men jeg trenger kraften til å komme meg gjennom mandagsmorgen.
So let's go to Ezekiel chapter 1. You have your Bibles with you?
Ezekiel kapittel 1.
You just came to church because that's what you do on Sunday, didn't you?
Du kom til kirka fordi det bare det du gjør på søndag, gjorde ikke det? Nei.
You brought your Bibles, right? Even if it's on your iPhone, that counts these days.
Se den på telefonen din, så gjelder det.
You can get an app.
Du kan få en app.
37 Bibles in your pocket.
37 Bibler I lomma.
Ezekiel chapter 1. Do you have Ezekiel in your Norwegian Bibles?
Ezekiel kapittel 1.
You've got that up here? It's good. All right. Ezekiel.
Almost.
What do they teach you at Bethel, man?
Open our Bibles. All right.
Ezekiel chapter 1, let's go from verse 4.
Fra vers 4.
I looked and I saw a windstorm coming out of the north, an immense cloud with flashing lightning and surrounded by brilliant light. The center of the fire looked like a glowing metal.
Og jeg så, og se, et stormvær kom fra nord, og en stor sky med stadig flammende ild, en strålende glans omga den, og midt I den, Midt I ilden viste det seg noe som så ut som blankt metall.
And in the fire was what looked like four living creatures. In appearance, their form was that of a man.
Midt I ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut. De hadde et menneskes skikkelse.
Verse 6. But each of them had four faces and four wings.
Og hvert av dem hadde fire ansikter, og hvert av dem fire vinger.
And it talks about their bodies, but let's go up to verse 10.
Og så snakker de om kroppen deres, men la oss gå til vers 10.
Talking about their faces.
Hvordan snakker de om ansiktene deres?
Their faces looked like this.
Ansiktene så slik ut.
Each of the four had the face of a man.
Alle hadde et menneskeansikt.
And on the right side, each had the face of a lion.
Alle fire hadde et løveansikt på høyre side.
And then on the left, they had the face of an ox.
Og på venstre side hadde alle fire et okseansikt.
And also the face of an eagle.
Alle fire hadde også et ørneansikt.
Who's ever seen a vision?
Hvem har sett et syn noen gang?
Who's ever seen a vision?
Hvem har noen gang sett et syn?
A couple? A vision from God, where God spoke to you through.
Et syn fra Gud, hvor Gud talte til deg gjennom et syn.
Who's ever had a dream?
Hvem har noen gang hatt en drøm?
Yeah? Come, you've all had boys. I don't even believe you up there. Hello, is this on? Who's ever had a dream?
Hvem har noen gang hatt en drøm?
Of course you've dreamed. Even you boys behind. Come on.
It's not an, just
a... Yeah. This is a participation sport, church. Yeah. All right, so who's ever had a daydream?
Hvem har noen gang hatt en dagdrøm?
We've all been to school, right?
Vi har alle gått på skolen, ikke sant?
We've all read our Bibles, right?
Vi har alle lest I Bibelen.
Hello, that's a vision.
Hallo, det et syn.
A dream is a vision when you're asleep. A vision is a dream when you're awake.
En drøm et syn når du sover.
A dream is a vision when you're asleep. A vision is a dream when you're awake.
Et syn en drøm når du våken.
The only difference between a vision and a dream is whether you're awake or you're asleep.
Den eneste forskjellen på et syn og en drøm om du våken eller om du sover.
Aren't you all very clever? You've been having dreams and visions all your life.
Ikke dere alle kjempeflinke? Dere har hatt syn og drømmer hele livet.
God's been speaking to you.
Gud har snakket til deg.
God's been speaking to you more than you know.
Gud har snakket til deg mer enn du aner.
Some of you have read your Bibles.
Noen av dere har lest I Bibelen.
And you got to the end of the page.
Du har kommet til slutten av siden.
And for the life of you, you can't remember what you just read.
Og så klarer du ikke å huske noe av det du akkurat har lest.
And you think, oh, I'm a horrible Christian.
Og så tenker du, jeg en forferdelig kristen.
No, God's been speaking to you.
Nei, Gud har snakket til deg.
You've been having visions.
Du har hatt syn.
You've been thinking the thoughts of God.
Du har tenkt Guds tanker.
Oh, God is speaking to us.
Gud snakker til oss.
And not just us.
Ikke bare oss.
Not just the people that believe in Jesus. He's speaking to everyone.
Ikke bare menneskene som tror på Jesus. Han snakker til alle.
In the last days, I'll pour out my spirit on Philadelphia Drammen.
I de siste dager skal jeg tømme ut med ånden min på Philadelphia Drammen.
Now in the last days, I'll pour out my spirit on all flesh.
Nei, I de siste dager skal jeg uttømme min ånd på alle mennesker.
The more flesh, the better.
Jo mer kjøtt, det bedre.
That's bad theology.
Det dårlig teologi.
It's bad theology. Oh, God is speaking to his people.
Gud snakker til sitt folk.
Are we listening?
Hører vi?
Are we taking it seriously?
Tar vi det seriøst?
He loves you. He's not leaving you alone.
Han elsker deg. Han har ikke latt deg være alene.
There's more, people. There's more.
Det mer.
I think that's a revelation right now. I just feel like that's kind of sinking in.
Jeg føler det en åpenbaring akkurat nå, at det synker inn.
God is speaking to you through the language of dreams and visions.
Gud snakker til deg gjennom språket I syn og drømmer.
Some of you are dreamers and you think, it's just my weird imagination.
Noen av dere drømmere, og så tenker du at nei, det bare
bless
min syke.
You, woman of God. Yes.
Say that again.
I won't embarrass you, but yes. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams.
Deres unge menn vil se syn. Deres gamle vil drømme drømmer.
Now that doesn't mean that up until the age of 55, you're going to be seeing visions, and then on your 55th birthday, you're going to start dreaming dreams instead. That's not what it means.
Det betyder ikke at helt til du 55 år så kommer du til å se syner, mens etter det så kommer du til å drømme drømmer.
It means it doesn't matter how old or how young you are, and it doesn't matter if it's the day or the night. He's speaking to you.
Det betyder ikke. Sorry, I lost it.
That So have I. No. It doesn't matter how old or how young you are.
Det betyr ikke hvor gammel eller hvor ung du er.
Or whether it's night or day.
Eller om det dag eller natt.
God is speaking to you.
Gud snakker til deg.
Ah. One word from God will change your life.
Et ord fra Gud kan forandre livet ditt.
Are we taking it seriously when he speaks to us?
Tar vi det seriøst når han snakker til oss?
What if Joseph?
Hva om Josef?
Gets this dream, take the mother and the child to Egypt. Quickly go.
Får denne drømmen hvor han blir fortalt at ta med kona di og barnet til Egypt. Fort gå.
And Joseph wakes up and says, "Well, that was weird."
Og så våkner han og sier, "Det var rart."
Might have some Cheerios.
Jeg tar litt frokostblanding.
No, he took it seriously. He got the woman and got the child and got him out of there.
Nei, han tok det seriøst. Han tok med seg kona og barnet og dro.
What about Ezekiel?
Hva med Ezekiel?
Walking along the beach, sees this vision.
Går på stranden og plutselig får han et syn.
Of fire and smoke and like wheels and lions and
av ild og røyk og hjul og løver.
You know, oh, that was some bad pizza I had last night. That's crazy.
Spiste den dårlige pizza I går.
I'm seeing things. No, we got to take this stuff seriously.
Vi må ta dette her seriøst.
We got to take the dreams and the vision seriously.
Vi må ta drømmene og synene seriøst.
Ah, well, Andy, he only speaks to us through the Bible.
Oh, men Andy, han snakker jo bare til oss gjennom Bibelen.
Okay, let's talk about the Bible.
Okay, skal vi snakke om Bibelen?
Go through your Bible and do me a tjeneste. How do you
Gå gjennom Bibelen og gjør meg en tjeneste.
Take out everything.
Ta ut alt.
That was a vision or a dream.
Som var et syn eller en drøm.
Yeah. Your Bible is going to be a lot lighter than it is.
Så kommer Bibelen til å være mye, mye lettere enn det den
First off, you can take out the book of Revelation.
Først kan du ta ut Johannes åpenbaring.
You can take out Ezekiel for the most part.
Du kan ta ut Ezekiel.
That guy was off everywhere all the time. You can even Jesus when he says to Nathaniel, "I saw you under the tree."
Selv Jesus når han sa til Nathaniel, "Jeg så deg under treet."
What do they teach you in Bethel, man?
Nothing.
I'm teasing. I saw you under the tree.
Jeg så deg under treet.
You remember when he says that?
Husker du når han sier det?
Do you think Jesus was spying on him and actually saw him under the tree? You think he was being a ninja?
Tror du Jesus spionerte på han da han så han under treet, at han var som en ninja?
I saw him under the tree.
Jeg så ham under treet.
He had a vision. He saw this man sitting under a tree.
Han hadde et syn hvor han så denne mannen sitte under treet.
What I'm saying to you is that Jesus lived in this.
Det jeg sier at Jesus bodde I dette.
This was a normal part of life for Jesus.
Dette var en normal del av livet til Jesus.
And not just that, he takes it further and he says, "You think that's awesome?"
Ikke bare det, men han går enda videre og han sier,
"You're going to see more than that. You're going to see angels ascending and descending on the Son of Man."
Du skal se engler gå opp og ned.
Ah, let's not talk about the angels.
La oss ikke snakke om englene.
Come on, church. Come on, church. Menighet. There's more.
Det mer.
There's more.
Det mer.
Oh, if God's sending it, I want to receive it.
Hvis Gud sender det, så vil jeg ha det.
Are we heavenly minded or are we not heavenly minded?
Har vi blikket festet på himmelen, eller har vi ikke blikket festet på himmelen?
You and I, we come from another world, an invisible world, a world of faith that you and I can't show on a map.
Vi kommer fra en annen verden. Vi har en tro som ingen kan vise på noe kart.
And our heavenly Father is trying to speak to us through visions and dreams.
Og vår himmelske far snakker til oss, taler til oss gjennom syn og drømmer.
Mm. Now in this vision, Ezekiel sees.
I dette synet så ser Ezekiel.
He sees these faces.
Han ser disse ansiktene.
And what it actually is a revelation of Jesus in the Old Testament.
Og det faktisk en åpenbaring av Jesus I det gamle testamentet.
He sees a picture of God.
Han ser et bilde av Gud.
And because he sees this thing that's outside of time and space and he's got no reference for it.
Og når han ser denne tingen som utenfor tid og rom, og han har ikke noen referanse til det.
Bless his heart, he's just trying to describe it as best he can.
Så velsigner han for ham, han prøver bare å beskrive det så godt han kan.
They had the face of a lion.
De hadde ansiktet til en løve.
Did you know that that's the book of Matthew?
Visste du at det Matteus evangeliet?
Jesus, the lion.
Jesus, løven.
Jesus, the Messiah.
Jesus, Messias.
Jesus, the Lion of Judah.
Jesus, løven av Juda.
Jesus, the King.
Jesus, kongen.
You see, Matthew is about what Jesus said.
Matteus om hva Jesus sa.
When Jesus roars,
når Jesus brøler,
he terrorizes the spiritual realm.
Terroriserer han det åndelige.
As he is, so are we in this world.
Som han så vi I denne verden.
You want to worship Jesus? Be like Jesus, because you are like Jesus.
Vil du lovsynge Jesus, så vær som Jesus.
Amen? Come on, I'm going to give it to you quick now. Okay. A lion and a dog.
En løve og en hund.
They mark their territory differently.
Markerer territoriet sitt forskjellig.
A dog will tell the other dogs that it's his territory by watering the plants.
En hund viser til de andre hundene at det hans territorie ved å vanne plantene.
Is that true or yeah?
Det sant?
Do they do that in Norway as well?
Gjør hundene det
I Norge. You're all looking at me weird. I'm like, so they only do that in Australia? Lions don't mark their territory like that.
Løvene markerer ikke territoriet sitt sånn.
You know how they mark their territory?
Vet du hvordan de markerer territoriet sitt?
They roar!
De brøler.
And everything that hears it,
alt som hører det,
is in the lion's territory.
I løvens territorie.
How do you know you're in the lion's territory?
Hvordan vet du at I løvens territorie?
You just heard him roar.
Du hørte han brøle.
As he is,
som han
so are we,
så vi,
in this world.
I denne verden.
Me and my wife, we had a not a stalker, but a prank caller for a lot of years.
Jeg og kona mi, vi hadde en bølleringer I mange år.
They would ring at all different times in the night and
som ringte på mange forskjellige tider om natta og hele døgnet.
Oh. 5 minutes.
5 minutter.
And one day I got so sick of it.
Og en dag så ble jeg så lei det.
I said, in Jesus' name, that stops now.
Jeg sa, I Jesu navn, det stopper nå.
I didn't.
Jeg begynte ikke å.
I didn't, you know, I didn't get all Pentecostal and start speaking in tongues first.
Jeg ble ikke helt pinsevenn og begynte å tale I tunger først.
I just said, from my spirit.
Jeg bare sa fra ånden.
That's enough. That stops now.
Det nok. Det stopper nå.
And it stopped.
Og det stoppet.
Yeah. Whatever you bind in the heavens gets bound in the heavens. Whatever you loose is loosed.
Alt du alt du binder I himmelen, det blir bundet I himmelen. Alt du løsner, det blir løsnet.
Church, you are lions.
Kirke, dere løver.
And you're putting up with a lot of things that you don't need to be putting up with.
Og dere holder ut med mange ting som dere ikke trenger å holde ut med.
Roar.
Brøl.
Pray.
Be.
Enough's enough.
Nok nok.
Yeah? Amen?
Amen.
Mark is about the ox.
Markus om oksen.
Now the ox,
oksen,
is about the sacrifice.
Oksen handler om offeret.
I don't have to die because Jesus died for me.
Jeg trenger ikke dø fordi Jesus døde for meg.
But the other thing that the ox does is they get that thing, they get the burden on them, the what do you call that? The yoke.
Yoke, yeah.
And they put their head down and they start to work that field.
Men det en annen ting oksen gjør, det at de får, hva heter det på norsk? Et åk på seg.
An åk! It's like Lord of the Rings, man! Yeah. It's like they get an åk on their back. Sorry, I got excited.
Og så begynner de å pløye jordene.
Sometimes my wife, Hannah, that's my wife, Hannah, she's hiding.
Der kona.
She's going to kill me later. Hannah,
hun kommer til å drepe.
Just wave.
Bare vink
til. That's my wife. Sometimes when I come home from preaching, I've been lying.
Noen ganger når jeg kommer hjem etter å ha prekt, så har jeg vært en løve.
But she doesn't need the lion, Andy, she needs the ox.
Men hun trenger ikke noe løve, hun trenger en okse.
She needs me to change nappies.
Hun trenger meg til å skifte bleier.
She needs me to take the trash out.
Hun trenger meg til å ta ut søppel.
She needs me to do the stusu.
Til å støvsuge.
She needs me to do all this stuff that the lion is going to get annoyed. I'm the lion. I don't change nappies.
Hun får meg til å gjøre alle disse tingene som løven har blitt sint for.
Ah, but Jesus, the ox, lays his life down and serves.
Men oksen Jesus legger sitt liv ned for andre og tjener.
Come on, come on. Jesus had more than one face.
Jesus hadde mer enn ett ansikt.
Yeah, there's times to be the lion, but there's times to be the ox.
Det ganger du må være løven, men det også ganger du må være oksen.
We dominate in the spirit and we serve in the physical.
Vi dominerer I det åndelige og vi tjener.
That's what Jesus said. It said when Jesus, knowing he had all authority and that he came from the Father and was going back to the Father. Good luck with that. Jesus, knowing that he was awesome, washed the disciples' feet.
Jesus, som visste at han var fantastisk, han vasket føttene til disiplene.
You want to show everyone how awesome you are?
Vil du vise alle sammen hvor fantastisk du er?
Serve them.
Tjen dem.
Because that's true power.
For det
that's true power.
Det sann kraft.
That's Jesus.
Det Jesus.
I'm really, I've got, who's going to give me 5 more minutes? 5 more minutes.
Hvem gir meg 5 minutter til?
5, 10, 15, 20, 25, 30. It's okay, you'll be home in time to go to work tomorrow. It'll be fantastic.
Jeg lover at du skal komme hjem, så du får tid til å dra på jobb I morgen.
No, give me 5 minutes, I'm done. Luke is about the man Jesus.
Lukas handler om mannen Jesus.
Jesus was God.
Jesus var Gud.
But Jesus came as a man.
Men Jesus kom som en mann.
The world doesn't understand all this Christian talk.
Verden forstår ikke alt dette kristne snakket.
They don't know what you're talking about.
De aner ikke hva du snakker om.
If you read Ezekiel 1 to them, they're going to say, that guy was on drugs.
Hvis du leser første kapittel I Ezekiel til dem, så kommer de til å si, han var på dop.
That guy needs to get locked up.
Han var I fengsel.
What they need is us to just be people.
Det de trenger at vi bare mennesker.
How amazing that we have a God who didn't just leave us alone and go away, but he came and became like us.
Hvor fantastisk det ikke at vi har en Gud som ikke lot oss være alene, men som kom og ble som oss.
He didn't have to.
Han trengte det ikke.
It didn't make him more God.
Det gjorde ikke han til mer Gud.
But he loved us so much, he came to be like us so that we can be like him.
Men han elsket oss så mye at han kom og ble som oss, så vi kan bli som han.
You wanna show people Jesus?
Vil du vise Jesus til mennesker?
Be yourself.
Vær deg selv.
Show them what the gospel feels like and looks like and smells like. Let them meet Jesus in you.
Vis dem hva evangeliet ser ut som, hva det lukter som, hva det føles som. Vis Jesus til dem.
Stop being so weird, church.
Og slutt å være så rar.
It's like, holy. I don't know what we do anymore. It's, come on, let's just love our neighbor and help them at the supermarket and cut their grass and
la oss bare elske naboen vår og hjelpe dem til å handle eller til å klippe plenen.
And learn to have a conversation and not be weird.
Og lære å ha en samtale og ikke bare være rar.
And learn how to like clean our houses and function as people.
Og lære oss å vaske huset vårt, holde det ryddig og være mennesker.
And not be in a grumpy mood, but just show them Christ in us.
Ikke være gretne, men vise dem Jesus I oss.
Amen.
Amen.
Oh, I feel like you got that. And the last one is John.
Og det siste Johannes.
John is about the eagle.
Johannes handler om ørnen.
Because that actually, when we talk about the born again Christian,
for når vi snakker om den kristne som født på ny,
there's nothing normal about us.
Så ikke noe naturlig med oss.
We are a different creature.
Vi en helt ny skapning.
We are born again.
Vi født på ny.
We are like God.
Vi som Gud.
As He is, so are we.
Som han in this world. Som vi I denne verden.
We're in this world, we're not of this world.
Vi I denne verden, men vi ikke av denne verden.
And that's why I'm pushing this, the dreams and the visions.
Og det derfor jeg pusher på det her med drømmer og syn.
Because that's eagle talk.
For det ørnesnakk.
Eagles see from a different perspective.
Ørner ser fra et annet perspektiv.
We pray from a different perspective.
Vi ber fra et annet perspektiv.
We live from a different perspective.
Vi lever fra et annet perspektiv.
Now, at times, we need to show it as the lion, and at times, we need to show it as the ox, and at times, it's time to show it as the man.
Noen ganger så må vi vise det som løven. Noen ganger så må vi vise det som oksen, og noen ganger så må vi vise det som mannen.
But Jesus was God.
Men Jesus var Gud.
And if you're born again,
og hvis du født på ny,
you are with God.
Så du med Gud.
You have peace with God.
Du har fred med Gud.
You are righteous.
Du rettferdig.
Well, how righteous am I?
Vel, hvor rettferdig jeg?
How righteous is Jesus?
Hvor rettferdig Jesus?
Well, how holy am I?
Hvor hellig jeg?
How holy is Jesus?
Hvor hellig Jesus?
Because as he is, so are you in this world.
For som han sånn du I denne verden.
Amen.
Amen.
Amen. Can we just bow our heads and close our eyes for a minute?
Kan vi bøye hodet og lukke øynene et sekund?
I really feel to just give an invitation.
Jeg føler jeg bare skal gi en invitasjon.
There are some people in here that don't know Jesus as their Lord and Savior.
Det noen her som ikke engang kjenner Jesus som sin frelser.
And I'm not talking about just praying a prayer and joining a club.
Jeg snakker ikke om å bare be en bønn og bli med en klubb.
I'm talking about Holy Spirit coming and entering you and taking away the old and making you brand new.
Jeg snakker om at den hellige ånd flytter inn I deg. At han tar bort det gamle, fjerner det gamle.
I'm talking about all your sins forgiven.
Jeg snakker om all din synd tilgitt.
I'm talking about him taking that heavy blanket of shame off of your shoulders.
Jeg snakker om at han tar det tunge skammen og løfter det av dine skuldre.
I'm speaking about him giving you a peace in your heart that your brain doesn't understand.
Jeg snakker om at han gir deg en fred I ditt hjerte som hodet ditt ikke kan forstå.
I'm talking about you coming to know your father who's loved you from before the world began.
Jeg snakker om at du lærer å kjenne kjærligheten til Gud, han som elsket deg fra før verdens grunnvoll ble lagt.
And I would love to pray with you.
Og jeg vil elske å be med deg.
Because this could be the greatest day of your life.
For dette kan være den beste dagen I ditt liv.
There's three types of people in the room.
Det tre forskjellige typer mennesker I dette
rommet. There's those who know that they know that they know that if their life was going to end today that they would go to be with Jesus.
Det som vet at de vet at om de døde I dag så kommer de til å til å gå til Jesus.
There are those that maybe made a decision a long time ago, but if you're honest with God now, you're a long way away.
Det de som har tatt en beslutning for en lang tid siden, men hvis du helt ærlig med Gud akkurat nå, så merker du at du en lang, lang vei unna.
And the third type, you've never made a decision for Christ. Perhaps this is all brand new information for you.
Og det tredje, du har aldri tatt en beslutning til å kjenne Gud. Dette kanskje helt, helt nytt for deg.
If you're in the last two groups, I would beg you.
Hvis du I en av de to siste gruppene, så vil jeg be deg.
Don't miss this opportunity.
Ikke miss denne muligheten.
Don't walk out the room knowing that this could have been your day.
Ikke gå ut av rommet og kjenne på at dette kunne vært dagen.
Because Holy Spirit is here and He loves you so much.
For den hellige ånden her akkurat nå, og han elsker deg så høyt.
And in a bunch of your hearts right now, you're just feeling that still small voice just calling home, calling you home again.
Og hjertene deres nå, så kjenner dere den stille stemmen som roper dere og kaller dere igjen.
So if that's you, if you're in group number two or number three, well, no one's looking around. This is just between you and God.
Så hvis det deg, hvis du I gruppe nummer to eller nummer tre.
Would you just shoot your hand up real quick, just so I know who I'm praying for?
Vil du rekke opp hånda? Så jeg vet hvem jeg skal be for.
Thank you over there. Thank you over there. Fantastic. Thank you very much over there. Ah, praise God. Do you feel the joy in the room right now?
Kjenner du gleden I rommet akkurat nå?
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.